qays baroor diiq ah oo aan ugu talagalay allah uu naxariistee jilaagii weynaa caanka ahaa cabdi jeelaani mala oo ku magac dheeraa marshaale oo gacan ka xaq daran ay dhowaan ku dishay magaalada muqdishow allah uu naxariistaan leenahay waxaa heestan mireeday sameeyey cabdiraxmaan macalin xasan dhugdhugle waa muusigii al-ustaad maxamed karaama istuudiyo karaama london
iyo codkii iyo lahankii al-ustaad xuseen shira jaama ciyaarjaan
majaajiladiyo ninkii murtida noo curin jiro magaca weynoo lahaa maxaa loo dilay marshaale maxaa loo dilay marshaale maxaa loo dilay marshaale maxaa loo dilay marshaale madayskiyo sheekadiyo majaajiladiyo ninkii murtida noo curin jiro magaca weynoo lahaa maxaa loo dilay marshaale maxaa loo dilay marshaale maxaa loo dilay marshaale maxaa loo dilay marshaale
maxaa loo dilay marshaale maxaa loo dilay marshale mahalo dilay marshale mahalo dilay marshale mahalo dilay marshale sanna fisewan zagalna bitabana la gudbod mahalo dilay marshale mahalo dilay marshale